Yo, yo.
Exclusive from millaplay.com.ng.
Producer Crow.
You may bet on me. So, physical belly could lose. Yo. You may bet on me. So, physical belly could lose. Nagopa kurudi block, ndio alami kilia, siwezi finya snooze. Yo uzembe kinishika, mukumbuka ghetto na rusha duve. Inspiration ni trauma, ndio umiu haso out there. Nikitaka kuharibu doo, nakumbuka ploti, tukishare choo. Nakumbuka mother kinipea food yake, analala njandi wape mtoi wake. Ndio sahii mina nunua mashake, watoi wangu ni wachie pake. Ndio miu hasoka wazimu, na iyo woga mufikiria kila siku. Akoka uwoga, nezarudi kwa block. Ndio nipea motivation, ndio kila sauta nipata niki grind. Iyo fear ni inspiration, mapero nitawafanya proud.
Well.
Kila siku fully active, akoka uwoga, neza rudi kwa blog. Doni pia motivation.
Skade again, wrong every day. Crown on my bands, get to see Woody again. She loves me again. Whiny for rent.
Exclusive from military.com.ng.
Una
boy albonga mbaya karibu ni Rudy Block. Broke and show, relax to tie sort. Alichinjwa kambu zijwa kuongelea gods. Hata mnipeleke mochari sibongi na makops. Ukiwa na ganji hakuna aja ya force. Nina akoka uoga kakuita mtu boss. Akoka uoga kakudunga njumu bila socks. Ndiyo itoshe, mistari mingi kwa tenje na iko 1%. Tulisha rudisha fair, squeezy tunatumia gapen. Vijana wame train, left right to Kim Lane. Na macho ya kuweza kudetect my plane. Skazo, mi wala ni shama mlima. Nili washo ni wrong, rende njini kam ni ngam. Na shetani ya shindo uyo kumnina. Na si relax tu, bado nina.
Akoka uoga, neza rudi kwa block. Ndio nipea motivation, ndio kila sauta nipata niki grind. Iyo fear ni inspiration, mapero nitawafanya proud. Kila siku fully active, akoka uoga, neza rudi kwa block. Ndio nipea motivation.
Exclusive from millaplay.com.ng.